Talandin COVID kuda sagale akabi yotta ke satti sadasa jeha jalqabe sadasa jeha bara kuma lama fi kuda furi jalqabe Ethiopia ke satti ken namajiru ministeri faya biyati beksisera namotan talalli kanammo fudacha jiranu akaye himanitti yada ken nanitti jechuda rakko faya ratti hinfidu dandau talalli hinfidu dandau jechuda fi akkasuma simmo fagenya rawan jiranu fi talalli kana yero dan fudachu akka hindande ne dubbataniru fahaidan to imma kana ratti finfinne da gaba ta koppe sida qabdi itti ane diata
Bulti kudashanin dura minister fayya Ethiopia talalli ittisa covid 19 sadarka biyole satti akka kennamo fojijal qabeera radio sagale americas bakkewan yero talalli kun ittikenna majrani fi bufutale fayyat hala kennin talalli kana ilale jiram obota kale asaffa jirata godina addana na funfinne magala lagatafo lagadadeti bakka hojisan ittikan talalli kana furatan
ena tilati demni furachun dandinyeyu asit argamuni sa bakka tojjennuti dufusa shaggara talalli furani ra shaggara
Handroman
katin to leyu fojiro antanefno gizeti demne atitte taragitti fudannu nagane yu gizea amma sitte dufuni sa shaggara ono sa atto komman darre lagan taragitti fudde bor umantane gamman sirin jiraachu nagaya rawan nindi taayu dukumni namakabanna wan namagodu ne wan dagenya irus isarammo akuma ofiratifnu tidawara nu rairi sa jechuda shaggara jechuda sanargechun kenya gamadinya jiraachu
sister abarash alamommo talalli kana ogeso takenna trankesatin namonni heddun odefanno fi barnota walitti fufinsan yero eradaf kennamen boda gara talalli fudachutti kan ufan jechudan ibsanirum
ala dura jirune baye namato dachi sayechun namni fudatu dubartoni deun dandiso qorcha kana fudatani ira mahani taani mal jedani ofuma hasa aturan amma isakeessa barum sabutta ala isakeessa caf sine fabrika tokotti basadi ibala mafsagal akatete talala jer echun barum sabuddaran namni gaafa tama fabrika sani dura fudate namatta garsiise hojjeta ofitti wanna takabiddan qabu kun namami dumiti jedeeto ofisaati fudate fudachisa jer erga si namni fudate gizeta garsiisu ofisaaniti ufani gize fudatane anasaamu fi anujeta majiru garagara akkanatti seene yu jedaleeti namam biraammona okate jufidani dufa koto wanna takakorite rakkun qabu gize dura garu baayya rakkisaara bakka nu dirqisiisani dirqiidani fudannu jedaniti anasaatura amma garu baayya foyyeeti ofuma bellama qabatani bellama sani mattansani saganta sani di sagatta kanati nukotta kalayama duuti warra galgala budu saati 11 farakkaati dumne amma saati 2 maati kattamne galle
minister fayya Ethiopia talalliit sa covid 19 kennu irgee galee jiyota sagal lakkoofsi jiram hanga yonaattis talalli miliyoona 8 fi 17 ol lamileef kennira kan jiran minister fayya Ethiopia tti daroktoreeti fayya daimani fi haadoli jalatti ogeetti imma talalli adde tsagganish gadlu ammalle hawaasni waaye talalli kana odeeffanno gahaa argate akka talalli kana fudhatu hojjetamaa jira jiran waaye talalli beeksisu hawaasa barsiisu odeeffanno hanga dakaatti gadi buusu caasaan fayyaa sadarkaa dakaarra jiru hojii hawaasni odeeffanno gahaa akka argate talalli fudhatu gochuuf sosochiin taasisamaa tureera ammas itti fufee jira akka nuti ilaalletti haala gaariirra jira kanaafis haaluma amma jiruun naannolee hundi talalli kana kennaa jiru hawaasnis immoo talallicha fudhachaa jira naannoleen talalli kennu duulaan sadaasa ja'aa eegalan amma gara xumuraatti gahanii jiru jedhan adde tsagganish itti dabaluudhaan naannolee rakkoon nageenyaa jirutti talalliin kun duulaan kennamaa akka hin jirre ibsanii lammiilee buqqaatotaaf garuu buufataalee isaan jiranitti kennamaa jiraa jiran
ጉዳይ ችግር አለባቸው ተብለው የሚታሰቡት አማራ አፋር የዚህ ክትባት አገልግሎት አሁን እየተሰጠ አይደለም ዘመቻው እየተካሄደ አይደለም ምክንያቱም
rakkoolee nageenyaa yaaddessuu qabu jedhamanii naannoleen dheeraman naannoon affaarii fi amaaraatti talaalliin duulaan kennamaa jiru bakka rakkoon jirutti kennamaa hin jiru haala amma jiruun naannolee kanneen keessatti kennuun ulfaataadha kanaaf yeroo nageenya tasgabbaa'u duulaanis ta'u idileedhaan talaallii kana ni argatu lammiilee sababa adda addaatiin buqqifamanii buufataalee baqattootaa keessa jiran bakka isaan jiranitti rakkoon nageenyaa kan hin jirre talaallii kana fudhachaa jiru jalan adit aganish. Tetam saya virus chat sulap hawas ni cara argate hundat fayida mudan thalalikan fratu akakabu ubat cisanirum adit aganish. Gambaratin ammo minister fayya Ethiopia Dr. Leah Taddese harna karafula masariti hawasum masani erga debasanin dambali arfa fawirara covid kursagali biyota adunya hedurati duaf lamile saat lajrajichun ipsanirum. Abani fayya adunya ammo gosni virusi covid kursagali kambra argamu ifatai sirajichulan Dr. Leah dambali hama kana dendama chulap thalali itisa covid kursagali furachufi toftale itisa covid irratti cimnan hojjechun dirqama jechuudhaan eranii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.